Matiwu surawol shappande didi e jowi. Nden dun nandina ilamu Alla e surbaabe sappo ko shube fitilaji be dilli tappo yaaki angojo. Njo wonder mabbe e ngodi faamu. Njo wonder mabbe bo ngala faamu. Sharel ko surbaabe be ngala faamu ben koshi fitilaji mabbe. Be jogaaki nebban fitila fere nder kolbaji. Godube faamu ben bo koshi fitilaji mabbe e nebban fere. Nde angojo on nebi yottaki. Sey be fuube puddi ngonguki haabe daani. Ton shaka jemma sey dun nani noddol sembe e dun wi'a. Ra angojo on mburtoye tabbemo. Sey surbaabe ben fu ummi shiri fitilaji mabbe. Be ngala faamu ben bi'i godube faamu ben. Kokkore min nebban modon sedda. Fitilaji amin e mbata amma godube faamu ben bi'ibe. Nanon dan hejata en dum buri jahon to soroobe shodoyon dam modon e be dow lawol sodoy kidan sey angojo o yotti shiribe fitilaji ben nattidi e mako der wuro to dum wadata humto gon dum mabbi dammugal wuro gon daga gada sey surbaabe koribe ben ma ngarti be bi'i jomuro mabbi tammin amma o noti o wi'i e mi wi'a on gonga mi anda on gan non sey njodo don on shiri gan on anda nyalde den ko sharengel don ma laamu Alla e nandi e goddo neddo gadaydo yaadu sey o noddi mashube mako o tambini be jawdi mako o hokki goto jakaje jowi kewde shede jinari goto bo jakaje didi goto bo jakare go'o o hokki ko moy no wawata nden o dilli jabudo jakaje jowi on don e don o dilli o wadi lumo e shede den ha o hebi bomaje non ma jabudo jakaje didi on hebi bomaje amma jabudo jakare go on yahi wasingay ka suudi shede jinari jomu wuro mudum to gada dun nebi sey jomu mashube on warti gan yi ako komo e hebanimo sey jabudo jakaje jowi kewde shede jinari wari waddi shede jakaje jinari jowi de o beedi o wi'i jomu wuro a hokki yan jakaje kewde shede jinari jowi rami beedi jakaje shede jowi sey jomu wuro on wi'imo a huwi boddum mashudo boddo mo gonga nde a wadi gonga do fi sedda mi tambinte duddum woro nanida beldum e an sey jabudo jakaje didi kewde shede jinari ma wari wi'i jomu wuro a hokki yan jakaje didi kewde shede jinari rami beedi jakaje shede didi sey jomu wuro on wi'imo a huwi boddum mashudo boddo mo gonga nde a wadi gonga do fi sedda mi tambinte duddum woro nanida beldum e an nden jabudo jakare go'o kewde shede jinari o wari wi'i jomu wuro emi andi a neddo shadando a yidi fe'uki ko a awayi a giddo mere emi hula gannon jami ngasumi ngaye ka shudumi shede mada nder leydi ra shede mada sey jomu wuro on noti wi'i an a mashudo kalludo dakkido to e yiki mada emi fe'a ko mi awayi nden mi giddo mere e hani ndesanayan shede to kutirte de beydo gan to mi wartoyi mi jabade ha e beydari gan non jabe shede den to mako kokkon on don godudo jakaje sappo kewde shede gan fu godudo dum beydanaimo ha dum dudanamo amma mo wala koko wodi ma dum jabaydum den patde mashudo o merejo der nyure balere to dum woyata dum nyerjinjira nyije to bi neddo wari der teddungal mudum e malaika en fu o jodo to do jodorgal laamu makko dum teddungal dum hawrita yimbe duniyaru fu yeso mako o hakkita be fere fere nonno gayna ko hakkitirta bali e be'i o wada bali e jungo nyamo mako be'i e nano mako sey laamiɗo on wi'a wonɓe nyaamo muɗum ngare onon ɓe nyaako am barki ɗini ndone laamu ɗum un siryani on diga fuɗɗode duniyaaru gam mi nani welo, on kokkiyan nyamdu, mi nani donka, on kokkiyan ko njaraimi. Mi wadi kodaku on jippiniyan, mi wala ko bornotomi on kokkiyan kolte. Mi wadi shiyan jamu, on pamaniyan, e mi suri nder sudu shural, on kowniyan. E sharengel adili en nototo bi amo. Modibbo, nde min giduma e welo, min kokkuma nyamdu. Ko min giduma e donka, min kokkuma ko njarata. Nde min gima akodo, min jippima, ko awala ko bornotoda, min kokkuma kolte. Nde min gima ayamda, ko asuri nder sudu shural, min kownuma, sey lamido on notori abe. E mi wi'a on gonga, nde on gadani go'oto nder be e bandirabe am burbe famduki, min gadan don. Nden o wi'ay wombe nano mako, shendire e am onon lanabe, natte hite nge nyifata ha abada, nge dun siryani sheidan e malaika e mudu. Gam minani welo, on kokkayan nyamdu, minani donka, on kokkayan ko njaraimi. Mi wadi kodaku, on jippinaayam, mi wala ko bornotomi, on kokkayan kolte. Mi wadi shiyan jamu, on pamanaayam, mi surama nder sudu shural, on kownaayam. Nden kambe mabe notobe mbi'amo, modibbo, nde min giduma e welo, ko e donka, ko e shiya kolte, ko e shiya njamu. Nde min gima akodo, ko ander sudu shural, min ballaima, se onoto o wi'abe. E mi wi'a on gonga, nde on gada nai ko go otonder be e burbe famduki. Mi woni on gada nai. Be engoni natta be bone dure ata, adili embo keba yonki kire ata.